DutchInSafi.com.
Doze, doze.
Moyo wangu mimi ushakuwa mali yako.
Doze, doze.